Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America uta takabege jmatat galgale keessa salama walakka jalqabege sa sadit meter band digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajalqaba Radio satellite in Ail Sati Marsariti fulla Facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyajalla ta mawakamoltan wita ta guran dal demya fur barakuma lamab digdama kalakops Ethiopia timo guran dal kudaja barakuma lamab kudalama ke sumne san ke sanra nemo danditi
Dibba virusin corona gesise gati daldala gaba dunya ratti dibba godera matawdu arata tamjirto do dunya fana jallenne gamada
Commissioning policy oromia lella le giddu kana burayu fambo ke setra watani fadibili summa oromwar ke sakabada kondalli abawmo himanna hunden qabne jechun halejira walgay party le magala wasa ke setge gesemerret kadubatan professor marra guddina party le siyasa ethiopia giddutti waligalten biolessa umamu qabajechun dubatan jiru Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed dargaggota kumota tajajira tololtumma bobbasu daf saganta qopayr targamudan tololtumma fuamiche godani jiru kannenif kabro daf agatumura saganta genjatun wolin turajen daggefato tagenya ammoduf garajal nettidebina
Ibba virusin corona gesa jirunga tindal dalaga bad dunya fi gatin zay taboba harra kufejira Gama kaani ne dukubota daari kaukan infection ni China n walga inshe wagga yero kabiraati kadarbe yota u addunya ratti mo dukubikun sodana genya u mejira. Gaba andaldala addunya ni New York kesa juru dibba kesa arkala maf kaptisha ni nkan kufe yota u kunis gaba an Europa kesa kahamate kufe boda jit amera. Gaba ambi yote Asia kesa garu hangato kukofa kufe jit ame. Tukuti zeyta boba asa darka dunyati harka furj ala kufera. Barmelli tok dolara shantami shani santiba jata kambasi seta un ipsa mejira. Kunitbati wandarban shanan kesati kufati gati isa guddada jeta mera gati work egaru falla kana dabalu safi. Waggoti darban torba kesati kadurata un ipsa mera. United States helicopter afi miadada kani gatin sa dollara biliona sadita warana hindit gurguru waligalte kamallate situtaw President Trump arabe saniru kunis kallabsame sirna simanna Trump kamagala Ahmedabad kesati gaggefame fi ummanni kuma dibbata ko calurrat targamerat wan Trump mumich ministera hindi dubbatan caqasuf bakkargamanitti ture dawanna kana dura Trump akajedanitti waligalte daldala gudda hara biyoti lamen giddutti tolfachun imaltu kana kesan jiru jedan garu hasawa dagesanin biyoni lamen waligalte daldala gudda kana mandura argamen benne akatolfachuf jiran wada senan kanaf laman kenya waligalle gar waligalte gari kan negaminir rakagenyu nana manaje daniru Trump mumich ministera hindi modi nis waligalte daldala tolfachuf akasumas qunnamti biyoti lamen giddu akabalatu abdinjira jedan kunis tora energy ittisoranaf technology de fanno biyoti pacific qofoton tane kan gutum madunyas akata edubataniro Anistee partiin an hogganaa ture qajeelfama bakka wal buusuu jedhu hordofa waan ta'eef angoorra ka'eera jechuudhaan dura taa'an paartii Abin ka duraanii Dr. Dassaaleny Caannaa ibsanii jiru. Abin guraan dhala 2015 gumii ariifachiisaa waameen Dr. Dassaalenyiin kaasee itti aanaa isaanii ka turan obbo Ballaxaa Mollaa muuduunsaa beekameera. Paartiin kun itti aanaa dura taa'aa gochuuf obbo Yesuuf Ibraahimii fi miseensota koree hojii raawwachiistuu sagal filate. Dr. Dassaaleny gaaffii ofii dhiyeeffatanin aangoorraa kaafamuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kibxata boorii sabaa himaa fi ibsi ka kennamu ta'u itti gaafatamaa waajjira quunnamtii ummataa obbo Xaahir Mohaammad ibsanii jiran. Dr. Dassaaleny paartii ABN kan waggaa lamaaf dura teessummaan hogganaa ture ta'uun ni yaadatama jetti. Aster Bardarra Rogee jinsa baahimaa hawaasaa irratti dhiyaatan dhimmi tokkummaa biyyaa jajjabeessuu fi mata duree nageenya uummataa kabachiisan irratti fuulleffachuu akka qaban gaafatamee jira. Rogeeyyiin bulchiisa naannoo Amaaraa torban kana marii Baardaar keessatti gaggeessaniin guyyaa guyyaan bifaa fi qabiyyee isaa jijjiiraa akka jiru siyaasni biyyatti akka isaan yaaddesse ibsuudhaan mata dureen uummataa addaan qoodu keessaa ba'uudhaan rakkoo biyyattii keessa jiru keessaa baasuu akka qaban hubachiisan. Muddamni siyaasaa biyyattii keessaa haala kanaan yoo itti fufee biyyattiin qormaata guddaa keessa seenuu akka dandeessus dubbatameera. Filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka xumuramu qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu ibsuudhaan odeessa sobaa afarsuun uummata gidduutti walitti bu'iinsa akka kaasisu rogeeyyiin kan kana godhanis hojii isaaniirraa akka of qusatan mootummaanis tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatameera. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa dhiyeenya kana labsii odeeffannoo dogoggoraa to'atu raggaasisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa kanas Asteertu Baardaar irraa erge. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif gorsaa waa'ee dinagdee ka turan obbo Nawaay Gabra'aab wal'aansa fayyaa argachaa ega turanii booda har'a du'aan boqochuu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay beekseera. Obbo Nawaay baroota 1970 kaasee baankii misooma Itoophiyaa fi komishina karooraa keessa waggootii dheeraadhaaf tajaajilaa akka turan dubbatameera. Muummichi ministeeraa Mallasii fi muummicha ministeeraa Haayila Maariyaamiif gorsaa nageenyaa ta'uun kan tajaajila yoo ta'u daayireektara inistituutii qorannoo misoomaa ta'uunis hojjetanii jiran. Kana malees dhaabbatoota adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessa gorsaa ta'uudhaan hojjechuu isaanii seenaan isaanii ba'e ni agarsiisa jechuudhaan Mulugeetaa Asmaa maqaleerraa gabaaseera. Oduudhumaa muummichi ministeera Maaleeshiyaa Mahaatiir Mohaammed aangoo gadhiisuuf har'a mootii biyyattiitti xalayaa galfachuu isaanii waajjirri isaanii beeksisee jira. Garuu kana caalaa gadi fageenyaan kan ibsame hin jiru. Dhuma torban darbe kanarra miseensota paartii ofii hanga tokkoo fi gareelee mormituu wajjin walgahii gaggeessanii turan. Kunis aangoo nama harka baasuun filatame Anwar Ibrahimitti dabarsuu manna mootummaa haaraa ijaaruu kan ilaaleen ega mari'atanii booda aangoo gadhiisuuf iyyachuun isaanii kun ibsame. Umriin isaanii 94 ka ta'e Mataharin addunyaa irratti muummicha ministeeraa umrii dheeraa qaban jedhameera. Aangawaan Anwar garuu umriin isaanii 72 bara 2018 keessa filannoo injifachuuf jecha humnootii waltaatotaatti dabalaman. Kunis mootummaa yeroo sana ture aangoo irraa kaasuuf ture. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Amboof Buraayyuutti raawwatame keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka qaba jedhe qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa. Addi Bilisummaa Oromoo immoo kun dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuudhaaf sababaa uumame jechuudhaan haalee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana Burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbee Burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota sadi madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmediif bahan irratti darbamee namoota 29 madeesse kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootii aangoo namoota hojii moo hojjetan jeequmsa biyya kanatti jeeyyoonnoo gochuudhaaf diigumsa geggeessuudhaaf gocha shaneeti shaneetu raawwate shaneen kana raawwatte sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaanfii fudhanne ajjeesne jedhee ibsa kennaanii gochimmaa gocha shaneeti hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Joorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi Addi Bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'a jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Adibili summa oromo gama saatin taate burrayut lubbu nama galafate kammi daagesin welkabate balalifate ibsabaseti ninjira. Dimmakanan welkabate radion sagale Amerika kandubbisi. Nisensi shane gumi adibili summa oromo obo Mikael Boran nagati tasgabibi yali saafidu daaf marin walini hundagali sata ebarbaachi sata udubbatan.
Jecha burrayutti raawata nisana balalifate daaf sababan saati sa jecha kanatin Namtoke Rati Kondalamotumahatau, Namadum Fahatau, Kanabasyasatau, Namatoke Ratiokani, Murna Gare Murtai Toko Ratik Yafatani is a Karara Maksud and Furmati Biyakana Finufu Furmata Wali Galati Fundum to Yoho Jesekofa, Gara Furmata Gara Naga Gara Dobar Banusanati Demu Dandenya. Yada jibe jinnu addabili summa oromo isa gochu da keknika
taate kanan welqabate mo kan himatame gare aba oshane kan jeruda enu qamni kuni kan jeru radio sagale america ra commissioni policy oromiatif gafadiatu qamni hidate bosone jurufi qamni daban biye ke samagala ke sejurulle walit hidata qabu kan jedu kafama inni gama bramo itamajor shumin raya itisabiya general brano julalle Amni hidate bosona jiru fi addibili summa oromo daban magala ke sejiru walitti hidata akka qaban mallato le nagarsisan jiru wanjeda ma jiru sujira dubbi kana kamittilal tarisi
walitti to feyni to kolle in qamnu nuti warana hidate bosona jiru wajjin kana yero addaddat rade bine ifagone ra raga heddutu jira media ratti wa yero addaddat dai dubbata meda yero addaddat mitse jenno kenya ifagara garati ifagode ra kun kijiba adida isan kana kana jedani ti kana jechun isani nu wantinu mirkane su humni hidate bosonatti hafesun akka hingelle kan gode kan bosonatti hambise shira isan dalagan tau raga baye kamna amma dugo simaturre irra caalatti mo kana bodo ummata kenya ifagona ka isan humna kana bosonattan bisanif at ittin nuhimachu daafi ittin addabili summa oromo sirna kana keessa ibani basu daafi ejjenno qaban isa sana milkeeffachu daafi akka isan humna sana alattan bisannuuf mirkaneessa kanaaf nu tarkisu barbaadu kanaaf kijiba uumuu barbaadu nu iibuu barbaadu of bira nu iibuu daaf sirna kana keessa nu iibuu daaf Sini demokrasi kalau fuh, ojinu tu jecah juga bukan kita ni. Anggorak awet anhum nan surut afshirah jecah ni. Milkai surut afshir kejibakan umu jecah.
Taka guya kalista magala amboti titeet ni namota digdami sagal madesse jad amikana kesa namota murasa si matet ni yalu isa hospitali ambo bekseet ni njira. Hospital Rifarala University amboti medical director ikantan Dr. Gompa Moti mitalin takabille hedu hammata ta urabu sadubbatu.
Kalista nubira kannufa ni namota torbada namone torban sun mida kama salpa wanta jada muda kama sayan gay. Tanah nala namu bala gudar admi damen berarti cikengji undi sani yo road masana jalan katani gara mana sani tidak banyak.
Mitan kuni wamal tak kabis niti fakata.
Mitan sa jecun bombi fakata. Tare wan rakam fakata baka baka dada tutu kebe koga sani ra. Namonis kani sani matani bombi tu nutri ukairani kani ni mulla tu simo madan bombi man. Umma mira kan ini fakat
itu. Nama digdami segal tuol magalami dalam itu reja dama. Namoni kundi hospital ke serindu fni jauh cura.
Hospital magara lenjra bukan fayal le nanu sana jira wante. Kan ini ruyot emale numbra kan nufani. Polisi la kampider fe. Nama turbata nama turbanu dira da nufani. Ya la batal marga tani garaman sainti kan deba ni bala kamat sasal para male kan mugitte namni akka cisuf wanti ade sinjuru
motumman olantumma sera kabachisi sudaf yomi yuj ala cimetinin hujjata kanjiran komisioner komisioni polisi oromia komisioner arasa merdasa taate ambotita en namonni jaha shakkamani kan to anna jala olan yotau namota kuda torba shakkamani to hataman jadan kesa namonni sadi gocha kan rawwachu sani mallatto le arganne jirre jadan gabasa sagale america muktar jamal finfinne ra
Amamo gabasa tanu tichena raggefato da Kenya walgei parti le siyasa magala wasa ke istatti geggesa merat kadubbatan Professor Marara Guddina parti le siyasa Ethiopia giddutti waligalten biyale sa tolfamu qabajechu dandubbatan jiru gabasa Jonathan Zabrio studiobetu diesa
kan iyata jiru filannon Ethiopia tun geggesa mindura biyettin kesa senta kajadan danqa siyasa kesa bawf filanno walabaf haqqaqabu geggesu dur waligalten biyolisa umamu qabajechu dan duratan kongresi federalawa oromo Professor Marara Guddina beksaniru
የምንችለውን ያክል ገዢው ፓርቲ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተመንጫፈፊ
አማደንደኙ ፓርቲን በየብልቹ ከሱማ ሙምጭ ሚኒስቴራ ወሊገልቴ ቢዮለሳ ከንጀዱራን አከኑንጋን እርጋከኛ ደበርሱ በርባና ማርቲኑ ሐለቂጠት ኢላለሙን አካ ገገፈሙ በርባና
ፕሮፌሰር መረራን ማሪ ኡመታ መጋላ ሐዋሳት ገገ ሰመረተ ከዱበታንት የሮ አማ ኡምኖተ ፖለቲካ ቢየቲ ግዱት ሙልጣታ ከጅሩ ደንቃን ሲያሳ አደድማን ፓርቲ ቢየብልቹ ግዱ ተባ አፍቻሎታት ከንጀዳን ያሊ ቃሞኒ አንጎረ ትሩፍ ጎዳን ደንቃ ሲያሳ ከሙልጥሰኒዳ ጀዳን ከነ እትሱፊስ ኡምኖተ ሲያሳ ግዱት ወሊ ገልተን ኡማሙ በርባችሳ ጀዳን አከ አማጅሩት ፓርቲ ቢየብልቹ ስታይ ፓርቲ ለን ሞር ከቶታ ግዱት ከን ሙልጣቱ አደድማን ሂምበርባችፍ ነፍ ወልደንቁን ቢየቲ ረኮ ሲያሳ ከሳ በውንደንዳም ነከስ ሴንስ ሳጅራ ጀዳን
ሄያ ታፍኪን ቀላል ያልሆነ ሀገሪቷንም አናጋ ላይ ሊያደርስ የሚችል
ደንቃንቁን ሰልፋ አከንንተን ቢየቲ ሲ አደድማን ባላረቡሱ ከንደንደውዳ አስቲስቲ በካ ብሮቲ ገማ አደዳን ሁምኖኒ አሲፈጪ ፊገንጅሩ ኩንሞ ፓርቲን ቢየቡልቹ ፓርቲ ቢየቡልቹ ወሊን ሞርከታስ ወሊ ወሊሳኒ ወሊን ካራህንታነን ሐርኪ ከነን ብሮ እትሴኑዳን አደዱማ ጅሩ በበለቴራ ኩኒስ ሐለህንተኢኒን ከምበረ ኢሃፓፊ ሜሶን ዴብሱብጀደ ኩን እትያደሙ ቀበ ኢትዮጵያ ሼ ዲሞክራቶፍቱ አከህን ኡማምኒ ጎቹዳፍ አሲፍ አቺን ሁንደከኛ ፍረቴ አከህን በነ ረኮ ከነለ አካ ሁበተን በርባና ሁንድከኛ ገቲ ቃሊ ንባሲዛ
ሃልኩን ሲያሳ ወልበልኤሱ ኢሰበራ ዲበኩረ ሰገሊፍ ጃተሞታ ወሊን ወልጊተ ከጀዳን ፕሮፌሰር መረራን አሙማን ኦፌገቹም በርባችሳራ ጀዳኒሩ ቢዮን ከንዲገማን ሁምኖኒ ሲያሳ ከሰጅራን ጤቡ ሲያሳ ሳኒ ቀበኒን ተኡ ኢፍሰኒ ሁንዱማ ገቲ ከባሲስ ዋንቴፍ ሰርካን ፊንስሬሱ ፍረተሙን አከረጅራቱ ሌዱበተኒሩ መጋለ ሐዋሳት ከግጌ ሰመማሪ ኡመታ ረታሳ ከነገስ ሰንድራታን ሶቺ ወለቡማ ስዳማ ኦቡዱካሌ ለሚሶ ስዳማን ኢሬሙርቴ ፈኖ ግጌ ፈቴ ጋፊናኖን ኦፊጃሩን ዲኤፈቴ አከዴቢው አከሱመስ ደርገጎኒ ጋፊ አከሲ ጋፈቹን ሂዳማን ለከይ ከመን ጋፈታኒሩ ፕሮፌሰር መረራን ፍለኖ ዱፋጅሩ ላልችሱዳን አከስጀዳን
ኤቢ መታው ምርጫ ተስፋንን አደጋንም
ለኖን ዱፋጅሩ ኩን አብዲስ በላስ ባጥተ ከን ዱፋጅሩ ነትበካታ ኦፊሳኒስ ቢየቲስ ኡመተሼስ ገረ ኢትዮጵያ ሼ ኤኙን ዩ ሂንፈየነፊ ሂንበርባችስነ ኡሙት ጌሱ ማላ
ድራታን አሬና ትግራይ ኦቦጎይቶም ጸጋይስ ገመሳኒን ኡመትች ወራንረት ከኡፍ ከንጅሩ ተኡቱቀኒ ፓርትሌን ሲያሳ ማርትኑ ጅራቹ ቢያፍ ነገኝ ለሚወኒፍ ዱርሰከከነን ዋምቸ ደበርሰኒሩ ለሚወን ኢትዮጵያ ቀይ ኦፊራ ቡቃን ከንጅረን ተኡስ ትግራይን ቆፋረት ፉልፈቹን ከሌስ ሎለራ ከነምቦዋ አርገታቱራን አመስከነራ ቦዋ አርገቹ ገሬ ለበርባደንቱ ወራነ ደርቤፍ ኡመተ ወሬ ገመባሴፍ ጉማን ከንምበይኒ ፍረት ወራናፍ አዳም ፈጥቆረት ለብሳጅሩ ጀዳን ወልተጂ መጋላ ሐዋሳ ከሰትገጌ ሰመረት ፓርትሌን ሚሴንሶ ተመድረክ እብሰካን ከነን ይወታው ህርማቶ ተራጋ ፊዲያቴፊስ ዴቪን ከነሜራ
አመይሮን ገልገለከይ ሳሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰገል ተይጅራ ደገፈቶ ተገኛስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋረረ ደቂቃ አፍርተሚ ሰገል ደብሬ ኮፒታኑ ትጨው ከኝ ድሮ ወለ ገላ ነገሩም ሰገልን ሲናፈራ ቲሞሃራ
ke dandi kallona magetake warake amana ke shurendo ni kadake dandi kallona magetake warake
galaana gaarumsaa walleessaaf nan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii. Itoophiyaan olompikii barana Tookiyootti geggeessamuuf atileetota 80 caalaa qopheeffattee jirti. Kanarratti suuraan leenjisaa atileetota Itoophiyaa komaandar Huseen Shiboo Finfinnee irraa dubbisee jira. Soraan oduu ispoortii kabiroollee ni qaba. Dorgommii atileetiksii Tookiyootti atileetonni Itoophiyaa maal maaliin akka dorgoman kan inni gaafateef akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Huseen Shiboo.
Wal dorgommii giddu galeessa 108 1500 dhiiraaf dubaraa, gufachiisaa 3000 dhiiraaf dubaraa, akkasumas immoo 5,010 dhiiraaf dubaraa, maraatoon dhiiraaf dubaraa. Dansaasumatti atileetota gara naannoo eeggatoota wajjin gara naannoo 80 naannoo kantu filatamee jira ammaas.
80 kan keessa agamitti filatama?
Dhumarratti gaafa wal dorgommiidhaaf namni deemu wal dorgommiirratti kan hirmaatu maraatoon dhiiraaf dubaraan 2,300 qofaa 5,010. Akkasumas 3,300 5,010 dhiiraaf dubara oolmootu 2,200 80 keessaa gara 30 naannoo gara 30 wal dorgommii kanarratti kan hirmaatuu danda'u.
Itoophiyaa walumaa galattu Tookiyootti ispoortii gosa gamiitiin dorgomte?
Ammaaf atileetiksiidha. Kanneen immoo karaatiidhaan mucaan tokko Salamoon Tufaa kan jiran darbeera. Kaawwan immoo hin beekamne kaaganaadha. Minimaadha wal hundaa. Minima wanna ta'eef minimaadha gara boksiinis yookiin immoo saayikiliinis irratti hirmaatuu danda'an kan jiran abdii qabna. Ammaaf atileetiksiidhaa fi karaatee qofa.
Akka mirkanaa'ee laf jiran ijoolleen beekamanii filamanii karaatee fi atileetiksii qofa? Namni 80 kunilleen atileetiksiif karaatee?
Karaatee nama tokko namni kunuun immoo 80 kun immoo atileetiksii qofa.
80 kan keessa karaatee namni tokkochi filamee beekamee jechuudha. Warri leenjisaan akka keetii nama gamitti keessaa filatama?
Leenjisaan duraan akka hin beekutti leenjisaa 8-11 ka wal dorgommii kanaaf filamu maraatoonaaf namni lama filamuu danda'a. 5,010 immoo 2,000 ta'uu danda'a. Wal dorgommii giddu galeessaatiif 2,000 yookiin 3,000 ta'uu danda'a. Akkasumas ta'ee leenjisaanis nama muraasa qofa kan ta'u gaafa ammaa fi gara 18,20 filachuu ni danda'u. Garuu dhuma irratti akkuma atileetonni harcaa deemasan leenjisoonni harcaasaa deemanii booda irra mu'ii namni muraasa namni 8,000 namni 11,000 kan naannoo san taane deemuu ni danda'a jiran akka muuxannoo kan qabutti.
Komaandoo seenaa kun gara 28 caalu ijoollee leenjisaa baay'inaan jettee maraatooniif nama leenjisuun waan guddoo ulfaataati. Ijoollee leenjisaa guyyaatti fakkeenyaaf torbaanii ispoortii isaatii agamee hojjeta torbaan keessatti torbaanii tajaajilu yookaan guyyaatti tajaajilu leenjiyaan.
Torbaan keessatti sanbattan guddaadhaan ala guyyaa jahanuu ijoollee shaakalan gooti shaakalamuu akkuma ta'etti immoo bosona keessa shaakaluu jira. Ichaaruun immoo dhagaa irratti asfaaltii kan jedhan irratti shaakaluu hin jira. Tiraakilaa shaakaluu hin jira. Gimnaaziyemii keessatti shaakaluu hin jira. Shaakalli adda addaa guyyaa hundaa ganama walgalas biyyeen shaakalanii jiranii yero hunda shakal wala ichu
sata kan fakkena torbali sata kam shakala
wamma marathon fakkenya fi biya to kotti gafata aji to kolaka tawu dando jira gafala ma tawu jira gafala ma wala ka tawu jira wamma fari de men jira daqiqa furtan shan qofas biyo je tawu jira te sikite kana kana yero ka hunda kan mo jira kan je de jira shakala dadda tikkenna
ammo athletin to ko torbanit standard de dunya kan nefit agan lenju danda yadan ni standard din kan na nefi jira
to standard ya biya ke ne kilometer dibba fade kama hamma dibba lama dibba roba ke sat shakal ni danda marathon din to kuma shan kuma kudani mu kilometer dibba fentama ma dibba fade kama wala ka tanit shakal ni danda
lenji sa usen shibo bala te fade odu sporti ga gabab du dabra koko golf du barti ganna kudani shani til ami america be kam to tenis adunya tabachun be kam tintal tunu barakum lama kudani sagale e gita battu tenis be kam to venus williams mote duba gurri se adunya go ta akkana du barto ta adunya be kamo ke sa afurta me sagale so tate nam to ko ti du jira shan tamani dabalam te jechu durgume man ke sa kale spain it durgumane ethiopian metri kuma saditi fi dirab dubralle metri kuma afri bishani le ayu mote atleti UK bekama mwafara wan ni lenjisa atleti adunya bekama lenjisa bekama Alberto Salzarwali inkabu korachu tijera dame kuna nikorsa kumna na makhenu fudat mamfudan jera nit erde bani korachu jera dodo sporta tanuma ansara lakit
karagajur tar radio sagale amerika saganta afan uromoti ministri nagat ingan kopesa mi sagantan awasa tole ultuma biyalesa kalesa galma gamta afrika kesa tigegye samijira kopi sanarati argaman mumichi ministara Ethiopia Abiy Ahmed lami wambi ya halo fitumma radde tayen tolo ultuma tirmachu kabujeru Mukhtar Jamal Tugabaz
saganta tolo ultuma biyalesa namoni kuma kudan irratti hirmatu jedameti nin finfinne galma gamta afrika titi baname kanan jiota lama afdursani lenjilen garagara akakenna muf dubbata mejira sirna saganta kana egalchi surati kanar gaman mumme ministerota Abiy Ahmed tololtum majichan wan qabanira obbele saq obbeleti ofitif olani kan gatin irrahin egamne jedani jiru saganta kana ratti ambasadro tololtum majedani tinin namota jaf bekumtin kenna mejira aluma kanan Addeza Bidder Zawde, Ustaz Yasin Nuru, Artist Chachi Taddesa, Pastor Yonatan Aklilu, Adde Filsan Abdullahi Tifi, Hundesa Welda Kununsa, Manguddota Makedonia, Dalgago Binyam Belleta, Era Manejru, Ambassador Tolo Oltota Kuninis, Waraka Ragati Fi, Rivani Tolo Oltuma, Mumme Ministerota, Abiy Ahmed Raguma Chame Fijra, Ambassador Nikunin, Yadesani, Kan, Hawas Saganta Kanarati Hirmati, Ipsatan Yotau, Tolo Oltuman, Wangaritau, Ustaz Yasin Nuros dubbatani jiru
bagonnet saw bihon noro Ethiopia yimani maslay nabbe
tololtumman nam osota e lamumman sa Ethiopia natti fakkata hawon ken yero nu guddisan balbalarada batani tinin ke summa karar derbun adarabiye si tae kotubuna dugi yero jedani garumman accira e gala kanne birojin maditti dihattani yo walinyatan gafa kapfaltin dufu sharing is loving walihrachun waljalachun chedani tinin sikapalchizu walittugumachun dirkama nugret tigaru kenna antola hirmanna antola itopiyummada
gafatalo oltan antumma fi quqaman qofa wan yaddan hojjedda kanjeran mumme ministerota Abiy Ahmed dergaggoni mulata ke samboriti hatta kutanna qabachu qabdan jedani nijiru
andizo tawarfanzo yarasun qatr yastakatin kursun sarso ilala bezgo katsara ayfal አንደሰው በቆነ ደረጃ ይባላል የራሱ ዘዴ የራሱ ከት የራሱ ሀብት ተብሎ
ለምን ተቆ ገነመ ከኩታይሳ ዮስሬሴ ዋንጋሪ ሆጀቴትን እንጅረን ጀደሙ ጭሬይሳ ዮኛቴ ቶሎኦሌ ጅረን ጀደሙ ለምን ተቆ ቶሎኦሌ ጅራ ከንጀደሙ የሮይሳ ዴኩም ሰይሳ ቀበኛይሳ አርጆሜትን ኦበሌሳ ፍዮበሌቲሳ ገርግራ ዮገርጋሬዳ ጀጭ ቶሎኦልቱማ ጀሩ ካን ሆጀቱ ካመ ገረግራ ፍዮራ ወነዳ ጀቹዳ ቶሎኦልቱማን ካን ኦፊፍ ዋንጋሪ ሀውፊ ዋንጋሪ ጎቹዳን ኢፍሰሞሶንተይን ካምብራቲ ዋንጋሪ ሆጀቹዳን ካንፍሰሞድ ጀደን
ሰገንታ ቶሎኦልቱማ ከነረት ህርማቹዳ ነሞኒ ኩመዲበቶ ኮኦሊ ገልማውሳ ሚኒስቴሪ ነጋ ካን ኢፍሴ ዮተኡ ዳዋታን ሁንደዩ ካን ሲመተንተኡ ሚኒስቴር ነጋ አቴ ሙፍራያት ካሚል ቱበተኒ ጅሩ ባባ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ክብነር Radioon Sagale Amerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 14040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 14485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. The Voice of America.